Sejo Tamani, toutes les voix du Mali. Sejo Tamani.
Do yo Sejo Tamani, ket e kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Sejo Tamani.
Talatare sappo e jene lewru me hitande 2015 sappo yamde jabbiri masilimaji chapanɗe nayi e joyi miɗe tawa e nder maison de la presse Bamako jottino noɗo kabaruji ɗo yumoro waygalo wakkati joni ɓe gonde yaltinde ɗati kesile leydi meɗen ndi ɓe ƴawa yallah noɓe paddirto wakkati fo witto witto sukaɓe jokolɓe ɗum wonono jaroɓe laawi le leydi holitame ɗo Bamako ɗo projet keso ɓangui le nokko wakkati joni le oɗo projet du ɓe mbi neɗɗo fo tawaɗa ne wawi heɓude dabareji le witto witto sukaɓe ɓe warantawe le oɗo projet gagne ɗum wonono balloɓe mali ɓe le hendube kolitiwde balli goɗɗo kasen hani wadde fewde sukaɓe jokkolɓe fa tawe yellaɓe golla ley leydi ele ɗe kanko ɗo noddirteɗo Aminata Dramane Traoré o holliti wiide fa sukaɓe ɓe kaɗe hono e bitti bitti ɗi wakkati fur wajibi tan sina laamu afrique oɓe ƴeya yallah hono ɓe gattano yirwere waɗirta ley leyɗi ɗe afrique ɗe ɗum tan wawi nangude sukaɓe jokkolɓe guɓe ɗum won tuguiɗe laamu oɗe ɓe noddirta plateforme ɗe wakkati joni ɓe gaɗi noddago fewde laamuoɓe mbi RV Ladsu o yoppa leydi meɗen ndi dow haalaji ɗum woni ɗi o haalno ley leydi ndi ɗo wakkati joni ɗum wonde waddude iblisaji mawɗi le nokku o ɗum wonon suudu ministre huminidu hono kibaru kuɓeje ley leydi meɗen ndi fa yetto yo haggitere laamu bete hande ɓe jiide e baale politiqueji ɗe ɓe koɓe kawriti dow hen ko du ɓe kolliti wiide hono landigol koɓe anni wadde le woteji kanɗi wadde ley leydi meɗen ndi woteji région ngaji fa yetto yo woteji commune ngaji ɗi sikirabe ɗi wonon kabaruji mawɗi ɗino jogini on ɗo hande ndi bisimilla moɗon e heɗade ɓe kolliti wiide wakkati joni oɗo mali ɗo ɗati kesi aɗa gonde yaltinede ley nokku fa ƴeewe yallah hono wittu wittu sukaɓe ɗum wawi faddirede ley nokku meɗen o oɗo projet o ɓangui ɗum wono le kikiɗa ko ley nokku meɗen o jaati ley henduɓe kolliti wiide neɗɗo fo tawaɗa ne wawi heɓude hono hakkille lobbo fa haɗono sukaɓe wittu wittu warantawede ley hen kañe baale balloje leydi meɗen ndi caggal muɗum micciteɗen wiide tan le lewru ƴaɓɓi noon du ley maayo gecci hakkude liibi kañe italie to bonanaji kewɗi gaɗi ley hen wo malinkoɓe du keddinoɓe ley hen walde union européenne nde du ɓe kolliti wiide wakkati joni ɓe gonde wattude ley hen kamɓe duɗati faɓe ƴeyal hono ɓe gatta tawi yimɓele gaɗo bonandaji wakkati furɓe daw ana kaani matinede no yawiri keɗe ko Barke Cisse faccintini en dow hen
faada ɗi dabareji piyaɗi ley banggal jogorgal lobbal dawi bitti bitti ɗi fa ɗum laato sababuji mbawɗi ɓuytude miskinaku e waddude yirwere ñiɓuɗo ley leydi ndi gam piɓe ɗi dabareji kesi ɓe kolliti wiide ɗi garan ɗi laato sababuji mbawɗi sembinde bawɗe ley banggal ndenagu bittoɓeɓe ndenno ɓe ɓami anniya moƴƴinde gollirɗe ko wawi gollinde ko foti ujunaji joyon neɗɗo fa ɗum laato sababuji mbawɗi ɓuytude bitti cuccukaji ɗi e sappo e jeenayi lewru avril ɓettindu ndu ko yaata e yimɓe temeɗe jetton woni ko heddi e ley laana mutuka dow maayo geeci ngo ko foti temedere capanɗe jeenayi e jeegon ɓiɓɓe mali keddi imali kolliti wiide mbittoɓe ley mali ɗo ɓe ana wawi neldude ko foti milliaruji ujunaji tati ley hitande ko warata e million ngaji temeɗe nayyi capanɗe joyyi e jeegon kalisi iru
wakkati jonoɓe kolliti wiide ɗum wonono laamu o jaati kañe guɓe balloje laamu oɗe ɓe gondi e yaltinde ley hen ɗati ɓe ƴeeyal hono sukaɓe jokolɓe ekkinirte ekkintinte golleji ɗi ley leydi meɗen ndi ɗum woni hono honjotoɓe kewɓe du kolliti wiide sa ƴeewi ɗon ɗum wawi latade sababu lobbo jaati kanko ɗonono Aminata Dramane Traoré o yo ministre kiɗɗo ley leydi meɗen ndi holliti wiide ley leyɗele afrique ɗe wajuɓe ɓe gaɗanoɓe gatta fo ɓe ƴeewa yella hono leyɗele ɗen jirwirta noon tan watta so witta witta jama o ɗum fanɗa ley leyɗele men ɗe kanko Aminata Dramane Traoré o yo mballi fittoɗo dewte dukkeɗe kousuma di ko faccintini en dow hen
ko heewi e yawɓe ɗi dawi yo batte wawde heɓde bawɗe waddaniɓe ɗum golle wala nangoɓe ɗi laawi fade mabɓe yottade geeci yo tule jaarini ɓe ceekata yo wonkiji mabɓe du ɓe dokkitirta sikoɓe leyɗe ɗoɓe ƴiwata ɗo ana woodi tan ɗum selanka e ɗum tiiɗi leyɗe europe waɗi jawdi kewdi ley haybugol keeri mumen ɗum wona fa suuta wonkiji france e leydi angleterre salaniki feccugol yimɓe naɓɓe ɓe hakkude mumen saabi mbi ana kewra hoɓɓe fa sanne kana ƴoɓe leyɗe afrique ɓe fu keeɓa hakkilo peera guite mumen du paama leyɗe jeeheteɗe ɗe du eɗe ley tiɗallaji
sikiraɓe ɗo mbawi nettirde mijoji moɗo hello amen bemal andegal min noddirta phase facebook ngal
tamani
ko kanko dum non kedjaado Nations Unies le leedi meden di jokko makko haali le leedi meden di ko wakkati joni dum wondi e waddude haalaaji kewdi le nokko gube dum wonde be noddete plateforme debbe koliti wakkati joni o RV Ladsom haani yoppude nokko o non be koliti wiide be ngadi noddango fewde e laamu Mali Oddo be mbi sobe kebay le hen ko be ndartata ko dum be binda attaque fewde dum non député en gombe le leedi meden di kanko dum non noddete maître Touré Asso o yo on jado kabaruji le walde plateforme de kede ko Ousmane Diko fatientine en do hen
et en tant que diplomate
kanko laata de kede fu o yalti e dow lawol makko nantade o famdini leydi Mali men bami aadi andinde assemblée kany e gollede godde de fu fa be darnamo e do neddo mo yida ka leydi darante men darante fa kejaado leydi fu kaddo hono di halaji fewde leydi meden laabe mayri e les plateformes men kabato fa nawa men imina jamadu fa kabe e kala kejaado leydi kabawo e leydi meden di e le hono di halaji men kali dum heddote e wande dum laabana mon fudu miden jidi teddinede le leydi amen men baawa rende leydi ndi fu kana larme Mali immo daro yimbe mudum fudu immo balla larme men fa huuba leydi ndi fu sedu wadali tan denagu wartata kawral gal tan waddata fay hunde larme tan waawi wartide jam e deejere le leydi men
dum wonono gobe bande kabarde fa dentorode be noddete CMFPR 1 kanye CMFPR 3 holi tawede wakkati jonoobe fu be kawriti yido bamako do be kolliti widbe furdube gotum fa be dum woni be deena leydi Mali ndi le hen dubbe ngadi noddango fewde dum wonono gobe CMFPR 3 be CMFPR 2 be bibbe an bay wartude tawtabe miccitede wi CMFPR 2 kambe yoy dum wonono gobe nodditirtode azawad de be gondi wakkati joni o be kolliti wid basiji pinti kasen dum wonono akko gobe bande kabarde fa dentiro ko hemun de be noddita ganda koyde kanye gubbe murtude gonde le saha leedi meden di be noddata azawad nokku mo be noddata dum wonon arbishi on nokku sa jeewi ana leeyi dum won laamu gundam on non be kollitiru wiide le laamu gurma o on nokku won le réseau tumbuto ko yimbe le hebe codi di wiide le hen ko du basi o waddi ton jatti won yimbe el keddibe le hen wakkati jono anda ka galgadara yimbe no foti keddi le hen jaggal mudu dum wonon kenyen mim kalni on wiide to bambara mawni to yimbeele bombe sumbube be naati to holi tawede ko be naati ton ko do arme malo yimbeele taton keddi kili hen goto kanyo on barmo le hen laamu malo be koliti wiide gubbe nodditirtode azawad de kanyen ngadi o do golle kanko atta he ag mohammed o fenni o do kabaru wakkati jono kede ko barki sisi faccintine en do hen halude am mawni kenyen do
waaba ko de on tajoral yo dun hebe wombe e sema ngadi nde wolde komen kebi e famu dum wadi wattu 5h bt law yo soldats en be tan ngoni habaabe kabaru goddo ana mbido de larme wittunonde woni ko wobbe ngari poyi ngendindi ben e motoji gonno komen kebi e nande
tawere dum wonon kaldale kawrangal sinnyinama le sappo jeli wuro me leedi meden di fu dum wada so saha leedi ngal fuubi so saha leedi ndi buubi ko be koliti wid le hen wakkati jonobe ngadi noddango fewde laamu o daro darne mudu jaa yalla hono watta fa jam e deejer warta le Mali fu e mangal mudu kanko fur hu o mayga yo dum wono neddo waldinde be noddete plateforme de kede ko Ousmane Diko faccintine en do hen
sinnyigol kawrangal sappo jeli wuro ndu ana hokka laamu Mali kanyi e sinnyibe be fu deranade fa denago hebe deejer warta de gouvernement Mali l'armé mu e signibe be fu kani latade hore golle wartidigol deejere
suudu ministre kuminindo dum wono kubeje le leedi meden di fa yotto suudu ministre kuminindo haggitere laamu bete hande be jide dum wono balle politikiji de kanye landintobe woteji le leedi meden di wakkati jono be jaw yel hono be kanin landinirade woteji komin ngaji kanye rezo ngaji ko hani wadde le leedi meden di kanko Mamadou Jamu tono yo horejo walde seninde mi e makko min jidi bete hande jarkede ko barki sisi faccintine do hen
le ministre
ministre kuminindo gollirde leedi e haggitere laamu yidi e horebe balle politikbe men tammi on wattu fa men tottondir ha killaji e dow yubbo yimbe wote fa yottoyade e landinde carte nina e sariyaji mbawdi jokkitade wote commune e region fa yottoyade e ngallure bamako nde ngaroji fa ngada le wattuji ngaroji di tidallaji kewdi matama ka kewdi e majji dun dartinama ndenno wote horejo leydi meden di latike sababu men yubbina golleji kewdi di yubbanoki le woteji député MP ka joni fade meden yottoyade e wote commune ngaji di men ngaran men ngada hunde fu ko hani wadede medde mila dun laton babu wote ngaji di wadire no hani
holitaweer wakkar jono do wonno persiden ngabe le walde sedi yawonde be gonde yidu to akarato le lamorde ganande ko be gonde yidu ton ko do yogay halaji di fu wara yowade no jam e deejer wadirta le sedi yaw fu e mangal mudu kanye hono yirwere wadirta le nokko le hendube joti do wonon kaldale kawral cinnyinangal do bamako do le sappo joliwur me jabbi nondu be ngadi noddango fewde gobe nodditirtode azawad de be mbibe cinnyina kaldale kawrangal ko yaawi
tamani tamani sejo tamani
sakiraabe jeewel hoɗo neele réseau ngaji meɗen ɗi ɓe kollitiwi to markala to hannde ko foti yimɓe ujunere kañi en jaltitonɓe kollitiwideɓe tawta kaldal e kawrangal tiñinangal ɗo bama ko ɗongal majere nde ɓe puɗɗi ɗum won luumo markala toɓe jottoyi faa to kumanede cercle o won to ɓe kokki ɗum toon ɓataki du caggal muɗe gardan faa ɗo kulikoroɗoɓe kollitiwide ko foti million ji sappo ɗum ɓe anni wattude les projet ngawo e pammoroy to kulikoroto oɗo kabaru o hokkama toon beete hannde ɓe gaɗi noddago fewde ɗum wonon yimɓele futaɓe ana kaja tawede ley ɗiɗo projet noto goɗo noddago wakkati jono projet ana hani wadde toon ko yata lebbi joyyi fa yettade hitande wotere caggal muɗen gardan faa ɗo kuccala ɗo ɗum wono yimɓele ndemoɓe toon haaburimoɓe wakkati joni eɓe gondi e wadde toon kawrital mabɓe illa keña kawrital ngal fuɗɗi toon faa ɓe ƴeewya loon ɓe keɓirta dabareji tiiɗalayi ɗiɓe jogui toon wakkati joni o ɓe kollitiwi ɗum wonon bureau mabɓe gonto yimɓele laamiɓe toon ɓe sa ƴeewi hono koɓe kani wadde laamu o ko ɗum timmi fa hande ɓe ciini ɓe jaata e haaje mabɓe ɓe mbi du iɗum yadda sariyaji ley walde mabɓe nde caggal muɗen gardan faa ɗo kita ɗo hono yimɓele ndemoɓe toon ɓe wakkati joni oɓe ka eɓe gondi e famminede toon hono kibaru ndemal worri nde hendu ƴeewete hono koɓe kani fou koɓe ɓuuri fou haajede wakkati joni o yettoyade hono engrais ji kañe koɓe kani remirde ɓe ƴeewede yalla hono watta fa hitani hikka nde tawe ndemal ngal ana feewa toon fa moƴƴe gabɓe nde ɗo gabɓe oɗo golle ɗo no waldede ɓe noddirte CMDT kañe walde noddirten adref caggal muɗen garan timminirem fa ɗo ɓuurem ɗo ɓe kollitiwide ko foti ujunere temedde jeegom ɓi adama hono ɓe tiiɗalaji keɓuno wakkati nde basiji ɗi gonno ley saha leydi meɗen ndi kañum en kokka toon hannden maaro ɓe kokkama toon ɗum won hono neegu ɓe hollita wede goto mabɓe fof kama toon caaku kañum e ɗum wono bijoyi litriji ɗi litriji nayyi ɗum ɓe dokka toon sakiraɓe ɗi wonon kabaruji ɗumen jogini on ɗo hannden ɗi ka fa nde kedde heɗaɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana woodi